Keep it number.
King of kings.
Keep it number.
Anipigie tubonge wala sichoki. Nitajibu bila mashariti. Tubonge wala sichoki. Nitajibu bila mashariti. Ah, yeah, bila mashariti. My call number, 3-4-3.
Wait,
don't call me 666. Call the number, 3-4-3.
Wait,
don't call me 666.
Please,
call me, call me. Call me.
Hey, everybody,
call me. Rain, rain, my daughter, call me. Rain, please call me. My son, he call me. Rain, please call me. Dot, the young number. Dot, the young number. To bonge wala si choki. Nitajibu bila mashariti.
Keep the number. Keep the number.
I am Johnny Water to Same Zande. Nitata usiku wa manane. Ukiniita nitaitika. Mizigo yako nitajitwisha. Machozi yako nitayafuta.
Come.